King Dizzle.
The Falls.
Uja una diapo yaso, kupikila pikila no kupasa yaso. Uja una diapo yaso, kupikila ni twerking on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna sashina tima Picasso. Hey, yada zile kumbani.
Kupikila ni twerking on it vina na danso. Uja una diapo yaso, kupikila pikila no kupasa yaso. Uja una diapo yaso, kupikila ni twerking on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna.
Uja una dia boya so kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna sashina tima Picasso. Hey, yada zile kumbani.
Kwa kupikila ni working on it vina na danso. Uja una dia boya so kwa kupikila pikila no kupasa ya so. Uja una dia boya so kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna sashina tima Picasso.
Working on it, been on a dance floor.
Left, right, like head and shoulder, knee and toes.
Do you feel it nasty?
Big over the shoulder, strong. Ooh la gee, push it like two.
Come test this,
I let you walk when the pinky eye. Impossible, uza ukila kuosi.
Kutenga tenga tenga munga chocolate, na kuku mama mama tila munga magineti.
Nyamba na mungo yo, making the sound different, shaba na tundo yo.
Uja una diapo yaso, kupikila pikila no kupasa yaso. Uja una diapo yaso, kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna sashina tima Picasso. Hey, yada zile kumbani.
Kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Uja una diapo yaso, kupikila pikila no kupasa yaso. Uja una diapo yaso, kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna sashina tima Picasso.
Hey, yada zile kumbani.
Yeah. Baby, I love it when you twerk. I love the way you work. Loving the body language. Dipangi leku sandwich. You know I'm from the Berg. LSK. Sweet when I wanna kill a birthday cake. Mwewe mwabu kitchen ipa cake, but let's bake. Niku punzi se my recipe, akali breathtaking. I hope usangala real nine and no faking. Naona uli na my recipe, akali na iwe no chava. Bena nguba fana wango cha maire. Le, maire le fulu po pika. Bapika vivi selo bapa kisa paprika. Hapa manji nipangire kwa chips mayaya. Unipangire na supu ije hapa wayaya. No chili ninga sanduke kawaya waya. Na ya kuwa tutie lemba lala ice cream diesel.
The Falls. Hey. We are the man ya mamuri.
Nisa kutenga tenga tenga munga chokoleti. Na kuku mama mama tila munga magineti.
Hai.
Nyemba na munko yo. Na kinga sabi fresh ama na tutoyo.
Uja una diapo yaso, kupikila pikila no kupasa yaso. Uja una diapo yaso, kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso, kumbuna sashina tima Picasso.
Hey, yada zile kumbani.
Kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Uja una diapo yaso, kupikila pikila no kupasa yaso. Uja una diapo yaso, kwa kupikila ni working on it vina na danso.
Kumbaya ya tima Picasso,
bouncing the beat, cloud is up on the beat.
Remember where you got it from, www.zambiamusic.net.